akayimba kenyimbye kamwana wange kubanze mukwano gwe kamuwanika ekirabe kitagulwa mukama kyagaba otomatikala okufuna omwana olina kuyiwa musaayi yenasala kyenda mwana wange olilulira lwange lavu gyenyina gyoli eva ku ntobo eyememe yensonga mba nawe ku ssaawa esooka n'essaawa esembayo mwana wange obulamu okunyuma ng'oli mulamu weyagaleko maama sanyuka ng'omwana aseka nze mukwano gwakira buli kiramu wansi w'enjuba mwana wange
nze mukwano gwo mwana wange
nze mukwano gwakira buli kiramu wansi w'enjuba
mwana wange
mwana wange zaliba nawe ku ssaawa esooka n'essaawa esembayo bona nga baweddewo yakola lavu mwana ne mama tubawakanira buli lukya wadde okimanyi kyali mu nsobi mututemyankizi bugirita mu lubuto bwe muba mu buzibu n'osula ekiro nga otunula bwaba omwana yalwadde ng'oyagala okukakasa omwana ne mama genda ku masomero abazadde abafiirira abaana bammwe baswiti mwebale nga wadde zafiiza embeera yekyanze wamma temukowa mukama katonda ye talitulekerera mmanyi kyali naffe nze kati kyenkusaba mwana wange kuba mwana mulungi ontasaba linza okutusekerera bw'oliba ng'oli mu nsobi anti baalugera omwana omubi avumaganya nnyina nyamba obeere mwana mulungi mu nsi tubeere bawanguzi
ekyemikwano gyo bwana buli muntu mu nsi ekyokwesiga buli muntu tokigezanga ebyo ebinyiza olibisanga wona kiri kufula omuzira kufuga busungu banga musaasizi ayagaliza agaba mukama gw'oli mwesiga n'omutya byonna tebijja kukuzibuwalira
nze mukwano gwo
mwana wange
nze mukwano gwakira buli kiramu wansi w'enjuba
mwana wange
mwana wange zaliba nawe ku ssaawa esooka n'essaawa esembayo bona nga bawe
kyensaba mukama katonda oba omwana ow'amaanyi mu nsi buli gy'olaga
obe mwesimbu mukakkamu ayeebuuza ayeebuuzibwako nga lobunani talirya mwana wange fuba okwepatikanira duniya ne akhira bikolerera okutya ennyo katonda ngabo yange gyenkukwasizza omwana nzadde mulungi talina kamogo
kubi
genda wasezala wanga muwe ilya genazala wanga nogekyogero aliwa jaja musajja abuusa omuzukulu aliwa jaja mukyala abuusa omuzukulu omulungi engozi y'omwana eriwamuweke
kugenda
kumuyonsaweze emyaka
ebirebeengenda
mulabirira muwerera some paka okumala genda muyigiriza obuwangwa nenono nedini basengamu omwana abakebera obugere muliwa basenga bakebera obugera abaana
bamuomuliwabanange
nzaire nzaire omwana nzadde nzadde omwana nzadde mulungi labayo
bisi
nzadde mulungi labayo bisi.